whatever you like. This is more than hip hop.
Boy, what's on your lip?
Unanijua, unanisikia, ni binamu yako once again. Another 4 minutes of funk na mako chale. Kama kawa, huh?
Nyama chomada, so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu, show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Nyama chomada, so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu, show me some love. Binamu ndo jina la mchezo.
Ona na walk kama champion, talk kama champion. Watu wangu walisi wanafam kwa mini don. Mwenye mbinu za medani na miaka mingi jeshini. I'm the one man army.
The one man army.
Mini almasi mchangani, sema tu sijastukiwa. Mgode unautembea wa jingo anashindwa kuelewa. Usiseme na juu, hata uswazi na fagiliwa. So kinite brother many, watu watashindwa kuelewa. Sio gangster, sio wangster, ni hustler kabisa. Kwenye biashara masawe kama professor. Nirushe na mkwanjangu wane unavyo kwa kipusa. Teche kwa na bongo nzima kama utaniona kibisa. Watu na kima zao wamemegwa vicheche wao. Sembuse kigori mwenzao. Tusigomba nye vicheche, huo ni urithi wa kwetu. Yote naweze kana peku peku wa unavyatu.
Nyama chomada, so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu, show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Nyama chomada, so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu, show me some love. Binamu ndo jina la mchezo.
Nasema tu nasema, sio lazima hata mwelewe. I'm so ahead of time. Acha tu nizungumziwe. Kama huna bahati mbaya, huna bahati kabisa. Tataka uniwe tukianzisha na mikasa. Mini msafi kama pesa mpya. Sibishe waza upya. Wazo la kwanza la demu wako baada ya mwaka mpya. Sifanyi move paka niwe na plan B. Mindo B, iba majina madaftari. Na peri bado nzi B. Full moon underground, fire hiding in the wood. Don't hate the player, hate the game, don't be mad. Usifanyo binafsi kucha hulipo vomeno. Ndo mana lirusha vicho lipo zidisha maneno. Siku wisha kabla kwanza, ni Mungu panga. Mfuasi ya juwa njia unaenda mwanzo soke tanga. It ain't easy being king of the city. Ni DSM finest, still your cousin, sio gope.
Nyama chomada, so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu, show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Nyama chomana, so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu, show me some love. Binamu ndo jina la mchezo.
Easy Bimbi, be you ndani ya building. Imbia masela, bia na wembia mabinti. Binamu mfano jiga kwenye mashav na lipa. Nataka sio nitaka na kikisho na megeko. Demo kisema na nchukia na manisha na nzimia. Kicheche kinikimbia mwacha tarudia na lia. Walisha tabiria kwamba takufa tajiri. So punguze ni maswali na kwa kaba tafivuli. Of course I want it all vya mvuwa na juwa kali. Tukishindana babu mekumbwa na jali. Unene wangu wachana nao. Yani biashara zako nyama chomana. So kila kitu ni juachu. I'm the name of the game. Mtu na ikima zake mara moja moja. Suti ukinikuta unikumbuke. Ukigundua kuali data kwa mwenyesho tupu mkwe. Utamwangalia vipi.
So kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu, show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Nyama chomana, so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu, show me some love. Binamu ndo jina la mchezo.
Sinilisema
D-I-N-A-M-U. Yeah, the DSM finest. I'm not the finest.
Sema whatever you like.
Nama ko Charlie.
Kama kawa. Yabi Eri. You know I love you boy. This is more than hip hop.
Sawa sawa.
Alan unanisoma. Yeah.
Log out.
Log out yo.